Yeah. Black Nina, I say. Kezen.
Jimapangisa, Biko Kuzungurira, Kukara Shingo, Zinari Vino, Kumapano Zadu Sirira, Ena Ata, Awezi, Gati Atachaka, Jikondi Chao.
Ndikudziwa kawa uri nayo koma kusweka kwa ntima chikondi chiri pakwao ukazamba kuchita imeneyo ndifao ena chikondi amachimvera munyimbo amalakalaka akanango kala singo koma wokondana naye amadziwa alipo arealize sinkani ya maluzi chikondi chikakoma ukoza kumwera nsuzi kupanikizana wina ndikunena chuzi mautenga achikondi mpaka na munyuzi tamvesera mami umasowa chani ikakhala vero ndili nawe mapulani ungodi Tawe ndi nyengo zandipa sabize Ndichifukwa chake sinenga magunamize Koma chikango yamba sinenga za jimalize Kabe chikondi cha fake chimbira ni kukise
Ndiri na jena kwa kakale kale Ndiza pesa hapa zomu kondeleza kwa kakale
Majulu sandali Mugamalo njeza musamaka iwale Mauanga abwela kamozi Sini mafunaso kukesa misozi Chomwe ntima wanga ugufuna lero Ningo kala na yeo ndiveka velo Tiendele limozi kaya ndi mapembelo Ambuye musamale banjalanga Wasapeseke mbafa ina yosalanda Gadi ntiti hili yanga inamaka Gadi wandiveka ingi ajitemanta Chimwe mwejiri saya ya Chikufa kukumanda wawa Chikondi chikufumba chimawawa Ena haka mati wona siku mawawa Chite yago inakwela pamu
Why me? Ndiri na jena Kwa kakale